Yo, see Tash, drop them beats and let them know the children.
Ela si Tash, si china odisha laka laka. Leka tu chimbe, chibashe konaka laka.
Cosplayjams.com.
Samunja MT,
real breezy Mr. Ice.
Major heroes in it.
Breezy Empire.
Perifika kububi.
Ndopo kusunka ni 24-7. Aso ya mashi ute mapine na ya utiwiri. Nili saka kasa niko uchushu tuka kunte. Ni pesa pashala mukatewe tuka zete.
Udewe tilo mame kukose vifena fiachilisha. Shosha no kutusha daily nde tulukusha. Taya putu kama pressure na ikalango musha. Baku tofo bali tusha ni fwebe ne kwa ikusha. Nili saka kawalika.
Pira kosa tia tulenuka. Pira kosa tia tulenuka.
Nili saka kawalika.
Ukusunka tiola sunka. Ukusuka tula sunka.
Iliza kakabalika.
Meja gira zine sonuka.
Iliza kakabalika.
Samunje MT. Yeah, akwito genge. Kesa batu pendela kutife tukafike. F40 sima short ya ni day ya mapine. Nangu mwame kukosa fimo fena fila chila. Palo sutula kwa nishanga ni pesa pashala. Utumeko phone ko pasini ni mpia. Utende tawafua ya kanuri ni mpia. Ever since kumanda mayo mune ya lilwala. Ni line for life yivarupo nukbalala. Umuchushi nsoni nariposa mune shesha. Nakara tafi bomba ni every after pressure. Kosi kwenda ne chiche teke loko 626 365 years ipo kama yes. Shate mdopo kusunka ni 24-7. Aso ya mashi ute mapine na ya utiwiri. Nili saka kasa niko uchushu tuka kunte. Ni pesa pashala mukatewe tuka zeke.
Udewe tilo mwame kukose vifena fiachilisha. Shosha no kudusha daily nde tulukusha. Taya putu kama pressure na ikalango musha. Baku tofo bali tusha ni fwebe ne kwa ikusha. Nili saka kawalika.
Pira kosa tia tulenuka. Pira kosa tia tulenuka.
Nili saka kawalika.
Ukusuka tiola sunka. Ukusuka tiola sunka.
Iliza kakabalika.
Breezy Leon, Breezy Mr. Ice.
Eli kusho njipusha. Iliza kakabalika.
Breezy Empire.
Hey, imbomba teli nogu tusha shesha. Palaba mbiva tusha. Pandisho kuchesha. Imbomba kwa tivusha. Butushi mfogu kuisha. Jobu yonze ndesha. Taipu tuka presha. Family yali tusha. Ni babili tuwa ikusha. Chikonga fepo chimpisho. Kulile jishi kuisusha. Nano mashashi nikisha. Ipeni yali kulisha. Balu pavali tusha. Ipo tabati bukisha. Bamba pusha. Olo ni phone kota vesha. Kuwe shanga nadisha. Balole loo kuwa tumona tusha. Ufikisha ndabombesha. Lefuzi nogu pepesha. Niliza kakavali kawe tatanji.
Shati mdopo kusunka ni 24-7. Aso ya mashi ute mapine na ya utiwiri. Nili saka kasa niko uchushu tuka kunte. Ni pesa pashala mukatewe tuka zeke.
Udewe tilo mwame kukose vifena fiachilisha. Shosha no kutusha daily nde tulukusha. Taya putu kama pressure na ikalango musha. Baku tofo bali tusha ni fwebe ne kwa ikusha. Nili saka kawalika.
Pira kosa tia tulenuka. Pira kosa tia tulenuka.
Nili saka kawalika.
Ukusunka tula sunka. Ukusuka tula sunka.
Iliza kakabalika. Eli pusho njipusha. Eli pusho njipusha. Iliza kakabalika. Fionze te fia balaka. Kufa pati na listaka.
Kukosa fio kewa atapalia baku tuafua. Ati man talks no kutasha chiri ya wafua.
Banga wava tumina tika mpampa. Minangabali naba naba tivalu potava sumina.
Nangu ni trust in yourself. Ushe this is our tease.
Ukali finish fetula wako tuture ni purizi.
Ukufuma kundulo tatutumo not pulo. Jo yali tapo todo tubu kono chelo.
No changes in my life since when tuka budo. Aso naba pepo tatula wana pasondo.
Tetua izulu leli pese fotwa shalila. Nilisa kakavali kaprizi za munje walila.
Shati mdopo kusunka ni 24-7. Aso ya mashi ute mapine na ya utiwiri. Nilisa kakasa niko uchushu tuka kunte. Ni pesa pashala mukatewe tuka zeke.
Udewe tilo mwame kukose vifena fiachilisha. Shosha no kutusha daily nde tulukusha. Taya putu kama pressure na ikalango musha. Baku tofo bali tusha ni fwebe ne kwa ikusha. Nilisa kakavalika.
Pira kosa tia tulenuka. Pira kosa tia tulenuka.
Iliza kakabalika.
Ukusuka tula sunka. Ukusuka tula sunka.
Iliza kakabalika. Eli pusho njipusha. Eli pusho njipusha. Iliza kakabalika. Fionze te fia balaka. Kufa pati na listaka.
Papa ND GOK Classic Bobby Dre Mr. Zone Baptizo
Ela JP Team No Fear Team Mixer Chan Apali Grass Power Butu Kapera Yulan
Nawa Zere Kwempera JR Young Boss Uko Started Dasela Future Frax Shen P
Ela Ufwe Chiri Badesti Na Chipo Poka Last Na Chiri IS People Ufwe Ni Chiri Chilek Test Chao
them know the true randis.
CoPlayJams.com.